SL on the beat.
Achumnyama.
Hey.
Brother Nasir.
Juni boy akitokeza ananawirika kanishangaza roho ya pasuka najiuliza au malaika kanisawaza kweli meumbika ashanipagawisha wazaidi sioni akilisha nirusha ni sasa majununi akilisha nirusha hoi majununi ndiye yangu maisha kimkosa siponi Shaniweza asali tamu ya ladha isoembeza imenipahamu na kesha kiwaza sasa wazimu ndicho nlicho saza ashanipagawisha wazaidi sioni akilisha nirusha misasa majununi akilisha